asɛm ɛbrɛ ni onua ɛbrɛ yi ɛyɛ brɛ a bɔmmɔden afuro bi bi ɔbɛn wɔ na wɔasɛm wɔ sɛ nkwa asɛm ɛbrɛ du ɛyɛ mosomfo akwahefo nam ne mbɔkyi asɛm yi asɛm yi de firi Lifeword Media Ministry hɔ ɛna yɛde ɛbrɛ wɔ ɛda wɔ ase sɛ wɔyɛ kra do na wobɛti asɛm yi yɛmmɔ mpaeɛ ɔdomfoɔ mmɔbɔhufoɔ wo mma da wɔ ase sɛ wɔama yɛ akwannya ɛte se Awurade yɛde w'asɛm yi ba w'anim asɛm ne a wodia na wakɔ a wode ho kyia me Awurade mepaeɛ bɔne sɛ wobɛfa adwene ne akoma nyinaa ne ɔdom ahyɛ w'asombrɛ no ase na woyɛ wo ho adi akyerɛ wo mma Awurade deɛ a woni wɔ no ɛnɛ wonam w'asɛm yi so ayi ho adi akyerɛ no wafa wo sɛ ne kra ne na agye nkwa akɔ a so nyam nyansa menim deɛ a mesua wo berɛ biara mato mo ho mpae sɛ fa mu kasa na tufo na m'anidasoɔ ɔwɔ w'asɛm ɛda wo ase Awurade Yesu din mu ɛna mebɔ mpae nia ɛyɛ m'anigye na ɛyɛ m'ahosɛpɛ na ɛyɛ me Awurade awɔho a sɛ woama wo ho kwan sɛ wobɛtie nkwa asɛm asɛm yi ɛyɛ asɛm a ɛma anidasoɔ asɛm yi ɛyɛ asɛm a ɛma ahotɔ asɛm yi ɛyɛ asɛm a ɛkyekyere wo werɛ asɛm yi nso ɛyɛ asɛm a sɛ wohu kristo anaa wofa kristo sɛ wokra agye nkwa a ɛnam so bibie w'adwene ne ne wo ntiaseɛni na wahyɛ da yɛ nhwehwɛmu a wode ho ama kristo onua asɛm yi mato ne din anaa me ne wobɛkyɛ ɛsɛ your destiny is in your hands w'ara ankasa ɛdi biribi a wo nkrabea ɛhyɛ wo nsa wobɛtumi aka sɛ wo yiedie ɛhyɛ wo nsa ɛna wo kan kɔ nso ɛhyɛ wo nsa ɛsiane sɛ onyankopɔn bɔ nipa sɛ ne nsɛ so na ne ne suba nso onyankopɔn ambɔ nipa sɛ robot onyankopɔn bɔ nipa ɛde ne pɛ ɛyɛ dɛn ɛhyɛ ɛne nsa ɛne nti no ɛdu biribi a adeɛ bi wɔ hɔ a ɛse yɛ ho sɛ ampa onyankopɔn ama yɛ akwangya a yɛbɛtumi de ayɛ nneɛma bebree but papa ne bɔne ni ɛmu deɛ he ɛna wopɛ dibiara ɛdu biribiara ne yɛbisa sɛ papa ne bɔne na ayɛ no a ɛyɛ ntɛm ɛkɔyi bɔne adentra dɛn adenti na ɛma a ɛkɔyi bɔne ɛno ɛyɛ asɛm bisa bɛ sɛ me ne wokɔ kyerɛsɛm no mu na ɛhwɛ nnoɔma baako anaa mmienu ɛwɔ hɔ na ɛde sua biribi ɛyɛ dɛn ɛde firi mu wɔkae poto kasa no a ɔbɛka kyerɛ sɛ the heart of man plans his way but the Lord establishes his steps onipa ankasa yɔyɔ ɛdu baabi a yɛwɔ plans bebree kyɛn deɛ onyankopɔn ɛde ma yɛ o ɔno kɔ asɛm paa na na kyerɛsɛm no ɛka o mɛbɔ mmɔden a sɛ yɛbɛhwɛ no wɔ yɛn ankasa a yɛn asante kasa mu na yɛhu sɛ onipa de sometimes ɔde n'akwan ɛhyɛ ɔno ano nsa ɔhyehyɛ ne nneɛma an mbebree ɛwɔ ha yi obiara wɔ ne hyehyɛ panin bɛkae sɛ ɔno atoto ne nneɛma ɔwɔ ne plans ɔne nneɛma a ɔyɛ dɛn ɔyɛ ankasa nanso sɛ akwan bi ɛsɔ w'ani a na bia na saa kwan na wonam so no ɛnso onyankopɔn ani ɛno nti wo a wotie me berɛ a yɛsua adeɛ wɔ nkwansɛm yi mu bɔmmɔden ara sɛ wobɛhwɛ deɛ atwerɛsɛm no ɛyɛ dɛn ɛreka na wotumi ana mu yie ɛde ahyɛ onyankopɔn animnyam bɛbusɛm a ɛyɛ ti dunsia ɛne yiyi mu ɛnkron no ɔse onipa akoma na ɛdwene ne kwan ho onipa no ankasa n'akoma na ɛdwene ne kwan ho Awurade na osisi nanamɔn nti wobɛka sɛ
Baby, because there are so many devices in a man's heart. By the counsel of God, I shall stand. Onipa, onankasa nakuma. Eno, odi jine nakwa yon. Nanso, saan no mano. Wany enema nisisi yi. Nukwa zemni. Omuzo Jeremiah, iti idionunku yimudu bako kase. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. On se minim agen kwa mre gwene ewo mhu. Nwa di na osye. Enye boni agwene, nemu enye pepa. Se mama o dachi, na mama o eninda suwo. Enhana esye jweni ye. Enku pon, edi akwenye adu maya ya. Eye minu minu, ena esye hun kwa ya, ebe faswo. Nemu mle nipa akuma, ankasa shishye nyoma bebre. Enipa akuma shishye se me di boni. Onipa kuma, he said, may you wee. Nipa kuma, she says, may you wee. Now, quite remember, Biba, the Bazemi chosen. Say, Unyankupon, Amoa, Queen ya. Na se will ye bibi. Ah, and I'm Yankupon, Aquansua. Unyame, and Yankupona, or my sign your money, I see. Now, Dachi, and answer with Shebre, and now, or Kanko, any umpejano, Ejna was him. We are why you say. So before Nyankopon akwan so na wa ye no nia ono Nyankopon pa Nyankopon se men kan kire o ne ese on de onim adwen kro a odwen fa ho onim adwen wo adwen adwen papa menye sho se onyame ba dwen adwen bone ama ne mbada ni tin ne ba ko hia yen a ye ba ye ne se ese hu Nyankopon ne kase ye ah na se ye ko ye bibia edu Nyankopon no a oboya no enne ne waka fa ye ho no etutu onipa de ho a mpa bebere no ye kofo onipa de eja Nyankopon de ede but me show Christ bebiara se ujumede bia okodi bia no fati to Nyankopon akwa ho enne nipa se wuye ne se ya ebe se Nyankopon de no nyama miensa ena ode ya ne se mbua no o se ani debi ena twen nanso ye ntimi ni sa ani debi ni twano debi eh weti onipa de no fa kwa wesu a basa kwa wo nyina sa ofa so a na se beyi yi a Onyankopon na edi onipa anamon esisi yi se beya ntino mesro minu a otemi ye si ye tu anababu so a potoka se mo se our choices shape our path and destiny adia ye be fa no ane na be ma ye hunu ye dachi se de besi a bere ye be ko yenim oh because 1,000 miles of a journey started with what a one step se o pese o to call anamon anaso o ko beye akwansini beye opi a ne obedin kan ne se anamon a obetimi edin kan etu no ano na ebetumi aboa wo se obedu ana wo nyede wundu akwanya obetumi afa so e de bitu sa na mo no e na betumi amon hu se sa na mo ya mitue se beboa ana se nyede jamboa nya me kan se minu ya wutie mi bo modin bo hu modin se obe ye dia Onyankopon ye de epe